Yo, Big Baba, na mecha Mecha bugoda, wewe, nini ya? Ningekuwa horizon, ngepunguza taxation. Kila yuta by chopper, kila yuta by benzo. Mayuta by mashake na mayat na makondo. Till then, si bado ni mawori ya kakretos. Got conversations, mentions ni debatable. Ma MC bwana bongo, mazao zote skippable. Keep it in the family, the realest individuals. Money, power, respect, yeah, yondo sequel. Pretty boy never, uglier than a simple boy. Niko prime, but I'd rather move like a Decepticon. This mini risky, nikitaka, I kill em all. Delivery incredible, na sina shares, kill em all. Squeezy, I don't chat a lot, mouth wa minimal, sibongi na mabombo juu waezi ficha siri no. Kazi juu ya kazi, Big Baba ni machine bro. Beat na if I cap, sijai punguza libido. I set the bar high and I let the bar speak. You know the streets will praise, I leave it clear, I'm too deep. Nikiroga na watich, kani mbling wa niche. Nikodiani for the breeze, blaze it up hapo kwa beach. Hip hip hooray, nina more bills to pay. Na my client to delay kulipa na wafiki bay. Underation ndo ile kitu wana try ku instigate. Wezi tukata mizizi na tulisha germinate. Only Kenyan rap ufanya vasi kuwe bigger than the song. Bigger than the chorus, bigger than the genre. Case closed, your honor. Stucky litigation. Kufanya MC ya chape is under my jurisdiction. Top player brido chezanga kila position. Man on a mission na nishalo domination. Op ni op this year, no coalitions. Awananga ambition, awananga vision. Acha to shine kama kichwa ya lusa. Napenda kazi yangu, studio iko kwa nyumba. Snakes in the grass, yo ni kichwa ya medusa. Jegi na nyashu, fanya na tupa luga. It's me and my bros, tangu tuanze tu just stop. Niko on, niko form, niki flow, mini god. New school na wa coach, old school, who ni snob. Dune mimi ufanya kaini kali potezanga plot. Bad, baddest ever. Bad, bad, baddest ever. Bad, baddest ever. I'm too nice nigga, I'm too clever. Bad, baddest ever. Bad, bad, baddest ever. Bad, baddest ever. I'm too nice nigga, I'm too clever. Kila kitu mbichi when we step out. Ni evidence ya doi na ingia from the get go. Trench coat na trauna makalka nice sneakers. TK kwa verse water pull up mara sita. Dangerous, vicious, finish kumaliza. Rock, paper, scissors. Hakunanga games here. Kila chapter naandika like a point. Paint a picture Michelangelo amirista. I'm the hip-hop barista. Na mix this and that. Na put rap kwa map. I still lead the pack. Hawe ni fan, roger that. Msupo nataka tuende dala kwanza ndo ni smash. Stories za marapa na masansizo ni past. Big Baba deep swing chini rudi juu. Big Baba deep swing chini rudi juu. Mwashika na nini bila dumbo na voodoo. Cheki groove na zoza ayo metro what he do. Big Baba, Big Baba deep. Big Baba, Big Baba deep. Mwashika na nini bila dumba na voodoo. Big Baba, Big Baba, Big Baba. Ati Big Baba deep swing chini rudi ju. Big Baba deep swing chini rudi. Bombo. Big Baba deep swing chini rudi ju. Mwashika na nini bila dumba na voodoo. Cheki groove lina zoza ayo metro what he do. Big Baba deep. Big Mwashika na nini bila dumba na voodoo. Big Baba deep swing chini rudi juu.